diga Eli, Eli, Eli. Bobby Stimela sasa nide. Mujo mnyama umasole liye mbo. Bobu za figi Stimela sasa nide. Vemu mujo mnyama.
Eli,